uthole ukhathazekile ngempilo, ngakuba unokwesaba ukuthi kuzokwenza kani kwikusasa, kumbe uke uyithole ungakwazi ukulala umqondo wakho ongazolile. Uma kunye kwalokhu esekuchazile uyithole kokunye kwakho nebala, umele ulale lolu hlelo ezomndeni namhlanje, lakho sikhuluma ngokuginqa igonqo kwemizwa yokukhathazeka nokuthi ingalapheka kanjani. Ungabusanyakaza. Kwamnandi ukuba ngubengelele ezomndeni uhlelo lwelithelizeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Omnye wabalaleli bethu usibhayile umbuzo ethi, ngingumuntu okhathazekile futhi le nkinga iyadlanga, sengengezwa abantu bekhuluma ngoguquguquko lokukhathazeka oluyishintsha imbala, kodwa ngazi lokho okuchazana. Ngingabona kanjani ukuthi ukukhathazeka kwami kungokujwayelekile nokuthi ngenze njani? Nebala, asiqale ngokuchaza ukuthi kunomehluko phakathi kokukhathazeka okwejwayelekile nalokho okokuba kungabi kahle kwisimo emqondweni. Sonke siyakhathazeka ikhathi thizeni, kodwa kumele ukukhathazeka kugcine sekuyinkinga enkulu ngokwakho. Iningi lethu sihamba empilweni singanakekile, kumbe singabhajiwe, kumbe singaxakwe ukwesaba okweqile obungobunzima bempilo, nokwesaba ukuthi ekaze kuyogcina kunjani ngokuthi nokuthi kule mpilo. UNkulunkulu wasinika ukwesaba ukuba kusivikele. Ukwesaba kuyinto enhle uma kusilungisela ukuba silwe nesimo esithize, kumbe ukubaleka la kunobungozi khona. Inkingi sekutheni ingqondo nomzimba wethu uyakwazi ukuba nomuzwa ukuthi sisesimweni esimanzonzo ngokushesha, ngisho nala khona kungenjalo. Kulezo zimo ukwesaba kungaqhuma kube ibhomu ebhubhisa thina liqobo. Ezinye impilo zabantu ziphazanyiswe ukwesaba nokukhathazeka. Ukwesaba nokukhathazeka kusengagcina kuyisithiyo esikhulu ukuqhuba impilo yansuku zonke. Uma kuwukuthi ukulowo muzwa nebala, kunamathuba amaningi ukuthi ubhekene nohlobo oluthize lokukhathazeka kweqe okuginqa igonqo. Ziningi inhlobo zokukhathazeka ezehlukene eyingenayo impilo ezoyichaza kafuphi. Eyokuqala yile esabalele ngokuthi ichazeka ngemizwa yongazoli kwenhliziyo, ukukhathala emoyeni, uzizule phansi kanjalo nokuhlula futhi ukukhonsentreyitha. Kuzoba nale edala ukwesaba esikhale nje okusheshayo nokukuhlasela ongakulindele imvamisa. Nokukhathazeka ukuba semphakathini okujulile kuye kuphuphuma futhi wesabe sengathi uzode uhlokolozwa la kunabantu khona. Olunye uhlobo lubizwa phecelezi agoraphobia, okukuthuka nokwesaba ukuba la kunabantu khona uzizwe ngazokuthi eyi awukwazi ubaphathi kwabantu. Bese kuzoba khona futhi nezinye iy'nhlobo ey'chazwa ngovalo kwesaba izinto ey'phakeme njengamabhelidi. Kukhona lolo hlobo lokukhathazeka oluhlasela emva kwesimo ebesihlasimulisa umzimba, qeda imizwa ibe uginqa igonqo uvalo kubanda amathumbu oqobo. Ngakho umuntu kulapha kanjani ukukhathazeka ungikwezempilo na? Ukukhathazeka kungalawuleka kahle kakhulu ngokuhlanganiseka kolapheko lwezempilo oluyi-psychology kwinonakekelo lwezakamoya. Uma uzizwa ukuthi esinsa lezo zimo esichazwe ngenhla zichaza wena ngqo, sikhuthaza ukuthi ufune usizo lwabafundele lo mkhakha ngokushesha. Kuhle ukubeka ukuthi imithi yezempilo ayikwazi ukulapha nya imizwa yokukhathazeka, kodwa ingehlisa izimpawu zokukhathazeka qede imenze umuntu akwazi ukusebenza bese kwazi ukumukela kahle usizo lwezengqondo nokomoya. Kukhona i-therapy ebizwa ukuthi i-cognitive behavioral therapy, CBT ngamafuphi. Yona isebenza kakhulu ekulapheni imizwa yokukhathazeka eguquguqukayo ngokuthi olashwayo afunde ngeziga experiences ezamehlela nezimo zazo, qede bese abuka indlela yokuguqula isimo sokucabanga ngenkambiso ezokuma. Uma uthi uthanda ukukhuluma nomunye oqonda kangcono lesi simo, sicela ungangabazi ukuxhumana nomnyango wezokweluleka e-Focus on the Family, lakho nomunye wey'sebenzi zethu eyokuthakasela ukukhuluma nawe ngokukhathazayo. Zingaphinde futhi zikuxhumanise nabaseduze nawe. Fona ku 031 716 3300, kumbe ungene ku web yethu ethi safamily.co.za bese ticofo ku counseling link. Ngesikhathi sekuyona iwebsite yethu, bheka nezinye insiza mbhalo engakupha amanye amacebo ngesimo sakho. Enye yazo yincwadi ethi blue jeans. Iyokusiza ukuba wena nabathandweyo bakho ubone iimpawu zolibofuzo DNA eyibangela ingcindezi. Izazi zengqondo zikhuluma lapho ngesimo somqondo esole khathazekeni qeda uzizwe uhlaselwa ngokwesaba nokusebenzisa idakamizwa ukwehlelwa ukuze themba khona lapho bobe sebekukhombisa ukuthi ungalungisa izimo ezenza ukuba kuchukuluzeke imood nepersonality yakho. I-Blue Jeans ungayithola online ku-safamily.co.za. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo, sesihlabelisa phambili umndeni wakho.